Najua ni muhimu sana
parental guidance,
haswa kama unataka watoto
advice.
Si bora ungechukua, ungeenda street ukachukua machokoroa kama uwezi ukampenda wako binafsi na kumpa ukuze na ustahili. Tumakini
kwa hali ya upendo, mzazi mlee mwanao, mwonyeshe njia, sio uzae tu utake kujipatia sifa na kujiongeza umaarufu kwenye ukoo wako mzima, kisa umekuwa baba, umekuwa mama, wakati huwezi kuwa baba au mama mzazi. Watoto wetu tunalea leo ni kikoloni, kuwapiga viboko tukidhani tunawaadhibu na kuwajengea future, wakati tunakosa kuelewa kwa tunawafanya kuwa sugu sana kwenye siku zao zinazokuja mbele, watakuwa watundu sana. Tusisahau kuwa kuonyesha toto upendo ndiyo ile itafanya wazidi kuwa wenye upendo, kwa sababu usipo wapenda nao pia dunia watayona ni kama haina maana. Yeah, ina umuhimu flani kutumia muda wako vyema ukiwa na mwanao, sio kila siku wewe uko kazini mpoch nyumbani unamwachia majukumu yako ukidhani kuwa eti dunia ya sasa imefika pale ambapo ni lazima kila moja ajitafutie. Sasa huyu mtoto nani atamtafutia ama akajitafutia na yeye pia? Tufikirie ni jamaa, tutumieni akili jamani. Ndiyo, haipendezi kufanya mambo kama haya, kuwacha watoto kwenye mikono ya ma strangers tukidhani kuwa ndipo wanapata elimu. Mwanangu, pesa siyo kila kitu. Hata kama tunataka watoto wetu wasome, lakini ni muhimu pia kuwafunza kuwa kuna ule utu kwenye hii dunia, kuna kile ambacho walicho pia umbiwa. Ndiyo, wana vipawa pia ukivizingatia, watajikuza, watajua kile ambacho wanafaa kufanya kwenye hii dunia. Kila siku mi wanacheki mambo mengi ambayo yanaendelea kwenye nyingi familia, watoto kwingine wanatumika kama uwanja wa vita kwa mama na baba pale mapenzi yao yanapokaribia kuisha. Ndiyo, si vizuri, ila kile ambacho ni cha msingi ni mlinda yule mtoto, kumkinga na maovu yaliyoko hapa kwenye dunia, kwa sababu wewe ndiye mzazi, wewe ndiye uliyeumbwa kumleta hapa duniani na kumpea yale mafunzo yanayostahili na sio yale ya kitumwa. Kisa maana ni uoga unawafanya nyinyi, munafanya kuridhisha hawa watoto yale maovu ambayo yaliyoko ndani yenu yaliofichika. Tuache kuspread fear from generation to generation, sababu everyone deserves freedom, na hundo muda ku feel that freedom. Give the love to your child. Usikae tu eti yo, yeah, I'm busy at work and all this and all that. Yo, our kids needs our love. The reason why our humanity is the way it is today is because the love is missing in our children. The inner child in us is craving for love. That's why most of us in this generation are so addicted to drugs. If you didn't know, now you know.